ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde. Ɗo studio ma bisimilla moɗo. Kasara mawɗi ngaɗi jamma 31 o saabi yimɓe nayo keddima e accident yimɓe capanɗe jeeɗo ɗiɗo ndumbarmi ley yambereji wayltogol hitande Bamako ɗo enna. Kasara goɗɗo waɗi o jamma ndenno tagarus laamu Tumbutu saabi laanaji ɗiɗi doppodiri to enna. Laano ngoto yuwi hen neɗɗo koto heddima hen yimɓe ɗiɗo ɗum ana gondi ton e hakkillaji ɗi gana baltiɗi fe seeɗa. Milliardji capanɗe joyyi kalisi sefa woni ko guykaji ley ngarmu ngarmu e nangugol genari woni ko mata e leymi e leydi meɗen ndi. Ndenno juuju en immanike kala ndenno taƴoraɗo ana e ɗiɗo guykaji e leydi meɗen ndi enna. Saabi hollitama kanankoɓe tedduɓe ana maɓɓe fayato hono ministre e hiɓe kala bisimilla moɗon studio tamani. Laana sandarma en tagarusu ley laamu Tumbutu o enna jokkitima pinas lumonkoɓe ndenno salinoka darade e wi maɓɓe ndenno kaɗo ndenno kaɗo laana. Ndenno seede en tawama e on nokku wattu laanaji ɗi ena ɗiɗen doppodirta ndi enna. Wattu goto ka sandarma en ka ndenno ka gonno e muɗuga ka yuuyi. Sandarma goto yoolima ndenno ɗiɗo woɓɓeɓe enna kañum ronkama yo hakkillaji mum en mbalto fa ɗo gonɗen joni o le tagarusu. Ndenno goto seede en ɓe harper touré neldi arke touré keɗo ɗen Oumar Waygal.
Wakkati 18h laana jagotoɓe iwri heddir gaw en to ka gandiri motti ka yetti poste ɗum woni ɗo yimɓeɓe kani ƴeewede fa kulleji ko woni e laana ka ƴeewe ko nden ka sali darade ɗon. Gendarme goto kañe ministére en ɗiɗon ɗoɓe ɓami pinasi goɗɗo kasen soɓe jokkitiɓen. Wakkati joni mo kaldemi moɗo o won neɗɗo goto keddiɗo ley hen jaati keñe le docteur o rar rusunde won gendarme ngaɓe ɗiɗon gonnoɓe le docteur o toɓe gondi e sawrede fa hande kawno kabaruji ñiɓuri keɓaka ley laana kaka tafen ka laana wokka jokkitiɗo kan laana mutti ley hen.
Seede o wiidu laana curki salinoka darade ka enna nangoyama faadire e ley laamu Tumbutu o fa hande jamma 31 ƴaɓɓiɗo o limanama accident ngaji capanɗe jeɗɗi kañi e ɗiɗo nayo ngurali e maɓɓe dabareji mawɗi piyanoma dogotorore Gabriel Touré fa ɓe accident keeɓi on jamma fu yallan keɓe fiyane dabareji la téléphone ngaji deƴƴali fay seeɗa hakkude jama o kañi e dogotoran ɓe Sira Bacely landodiri e goto maɓɓe ɗum woni kanko biyeteɗo Jimirel Diango keɗo ɗenmo.
Sen jatiki ɓe accident heɓata duuɓi mum goni iwdi sappo e joyyi ngabbude yaade dow yo ɓiɓɓe adamam jogiɓe barke kanɓe gollude kanɓe ɓamde gendi men ndi ɓen keddoto e accident. Service d'urgence du yimɓe keɓani ɓe service accident en te noɓe mbiyata kambare hoɗum kambare sa ƴeewi ñewɓe garoɓe amaɓe ko ɓuuri hewde fuu accident en kamɓe garta ɗo en. Ɗum duuɓi min keeɓi iwde 31 yaade premier yimɓe mami keeɓiɗoɓe yimɓe mallemere e sappo e ɗiɗon ɗum naati service o e mallemere sappo e ɗiɗon ɓe deɓe e sappo e tati fuu accident en e deɓe sappo e tati ɗiɗu sa ɓamiɓe deɓe joyyi deɓe joyyi ɓe fuddu mumni iwde sappo e joyyi yaade dow sappo e joyyi ɗum woni jeune en kamɓe keddoto e accident e o wakkati du Allah fodi nayon kedditake hen accident a heddi warde yimɓe fa joni. So wonko kanmi haalande kala kettintoɗo paama eɗen mbawi haɓude accident hono kaɓirta accident hono donno moto o kanko wawi jattade wiide lawol ɗo donnotoɗo lawol ngol moƴƴa ndenno mi yaran jam jaam. Omo andi du moto mo won dumo na mobile ngol donnata frein o moƴƴa na mobile ngol en tout cas visite technique mum moƴƴa donc on wawi ɗum du ɓutude no donnirtani. Donc sen jatiki ɓi adama kañum woni hoore kañum timminta du accident nanno ko kanɗen wadde kala donno moto watta casque e hoore muɗum hayba no donnirta moto saɗa donno mobile du kayba gonɗo guéremaɗo ɗum donno motoɓe.
Laamu o haɗino duuɓi ɗiɗi hikka ndenno paadi petaruji pelle jamma 31 sukaɓe hewɓe calima tabade gonɗo sériyawol saabi hewɓe maɓɓe pelliɗi no muyri kala. Ndenno policier en du immike naati e maɓɓe nangui hewɓe maɓɓe hoorejo policiere jokka commissaire ta ɗum woni tatoɓo ena ley Bamako ga ena kanko biyeteɗo Moussoudou Arbi mo wiƴƴitanima kala ko waɗɗuno oɗo jamma Aliou Sidy Bé keɗo ɗenmo kanko e hoore makko.
Gilla fête de Noël yettaki patron meɗen o waddi lettre circulaire o wi fati pétard o fiye ley Mali fou. So pétard o fiyama so neɗɗo nangama hen a yoɓan kalisi ou bien a yahan kaso. Noël koye jeɓɓiki noyol jeɓɓiki min jeeyi min nani mais guilla 31 fuɗɗi guilla fitro sukaɓe ɓe fuɗɗi fiide pétard ɓe fi pétard bon tawi minen du miɗen ga gomɓe ley ndeyande o ɓe jokkiɓe ɓe heeɓi fa ɓe nangui jokolle jeɗɗi ha ndenno ley jeɗɗi ɗi nayyi ɓe mineur kamɓe affaire maɓɓe brigade de merci yaata
tamani, tamani, si jo tamani.
Bombu duuji tati nelda maleki dal jamma 31 fa hande den no yaade bete den no go janvier 2014 gonde mudun den no adine fu wedede de en no wakati 3h won konde weda den no sabi hulita ma sardage badal no en tonto do weda to sardage an ya temendere maitre terbe consordation den no won arabe murtube kamudun to den no dido bo kany didi godde de kany beddama yaade le camp ministre e dum woni kany tuba kobe to goni to tonde samuy wakati 5h bete den no kila on dum wadi kidal koobe yogabe bi den no jama soldats en be beedima sabi yiltobe en fandena kidal be beedima be kaata e kidal tambe jaham fay badale mudu yambereji waylta god hitane di de anan gonda kulikoro fa hande sabi bete hande woni ko servicing koobe njehi hebo yaade governor Allah tisoge be njehi be yalanike mo hun fu ko no sagoji lobbe hunchugol hore kany e yirwere kulikoro governor o ana wonduno e gollidibe mudum fa yotto jokko mudum e hore mudum kany e kumandaw kulikoro en
tamani
sijo tamani min yonto on o kabaru den no amadu haya sanguno godno do gila 2013 juni ko woteji di en na tabintina le maliko en dun sabin bini soldats en jonno wondunobe e makko be hewbe natinama e le kangaji kanyum e natinde dono talki mabbe dum bangal yade juju en aliou sidi be kanko mo horni micintinde yoga e dinde kabaru kede do usmadi ko
hitande 2013 yo wattuma fedde daraninde yubbingol larme meden de capitaine kido amadu ayasanugo wonno ho mu ita e golle falabi dum latike golle arano mo government jengini tagal ko male president kesso dum yodun chakite laamu sandogo mo president jongudo wanno general saminde de fedde yo puddo de torraji capitaine kido sandogo mo batte mu murtre wanno 4/23 lewru septembre kinobe e makko mino kanabe de ne galangaaji wietebe saniabe takibe so chawkibe dum fu dum yawneke le lebbi didi de juju yaya karambe yamerikana sandogo noto saria ko wanno 23 lewru avril 2012 hakkunde makko e murtunobe den dum nanginimo ka pade sariya donnede monofu e jama o ana heedi do wundo sanago haifama nande karahan ka ko yiya jago katikani alhamdulillah ana wadde sababu waltingol hayforde none mum
talki kewdi nana mato juju gila lewru desembre gilanden yimbe teddube e kanan kobe hewbe puddi lamdede le mabbe ana hise ministre en hibe denno laminobe kebe denno horebe saluisaji hewbe laamibe dun jawdi laamu kanyum e horebe bankiji kala ana gondi e mabbe landi di ana nema hunfuuno sama fa hakke leruji denno sapo e tati denno be nyibama hunfuuno wujunobe be ele lingal mungal mujko yata e milliardji wono ko be nyinga wiide hono ko be gujji e le jokka hono bankiji na e le ciudi kalisiji laam won ko be kebi wadde ngal mudu ko yata e milliardji 55 he kalisi sefa denno hulitama dun hunfu no kabar suudu telefon ngaji ndudum on mon kabar mudum dum an hanu ko warfa immo e leedi do kabaruji holtama jaguuji timmudi denno jaguuji timmu debita ko di en e lei anda andinama gila talatar yabbirinde en tribunal woteji gal denno wayli tere mawnde wadi nokuji tati nara nyono kanye e gawo lei joka sabi gono fun fu gono ko sabi kango salimata daw o mobani en ko kede Umar Waygalo
nuy ga sare leedi meden dibe jottini jababuji dum woni woteji ngaddi nogayne lewru novembre du kanye sappo e joy lewru décembre ndu be koliti wiide dum woni plenteji joddinaadi ngeeju tawama le hen jaati dum woni le nokkuji tati nara nyono kanye gawo le rezo men dido baw dum won tokkuli korotobe koliti wiide parti Ibrahim Boubacar Keita o kanyo ganyi ton dum woni RPM nyame Keita Baba Hamma Kane Musa Bajaga hirdi mabbe dum woni yubbo inde Adima PISZ kanye ADP Maliba le rezo men nayo baw dum won to seguto le cercle nyono o ton do hollitama wiide dum woni kanko parti Ibrahim Boubacar Keita o kanyum ganyi ton le rezo men jago dum won to gawoto hollitama wiide ton du RPM kanyum ganyi ton yubbo inde goddo o dum woni to Adema kanye Asma Kawritito le nokkuji keddidi wala fu ko hollale hen ko gasay dum woni plantiji joddinaadi di
sakirabe do kaddu den hande on kumpitama wiide kasaraji mawde ngadi jamma 31 o sabi yimbe nayon keddima hen ko yaata e yimbe chapande jeddo e didon woni be gabbe accident dum be barmube ley hen den no kasara goddo wadi e do mayo rane ngon nokku biete do tagarus e lilamu tumbudu sabi ton dum hollitama wiide zandarmu goddo kanyum heddimo yo ligge to mo heddige didon be wodinobe dum hakkilaji mudun jottaage fa do gonne hande do enna milliardji chapande joy kalisi sefa woni ko gujja e lei ngarmu kanyi en nangugol genaru e leydi medendi neno gila on wakkati wadi warde joni juju en imanike be do neddo futta rayo nati e didon guykaji e leydi medendi do kardne hande en ji jango on jarama